ebye sisuwa zobulamu bwange bongala banta katombala mukabu tolabanga okubeera n'omukwano gatekuwera ate ekibi byekweyagala nakukinaku okukulanyira abasajja bazibu agenda nakufuluga nga yeraga ayeradite tebakugambako tebamulanze nnaku n'omulala wawali tosobola kundabirira leka kunjogerera ebyawakangasaba bisaba okubifuna ku miriraano ebyo by'omukwano n'enjulirira okubyesonywafuka omusista kasina bana kweguwa leka kunsoma mmanyi bingi ebibyo katola bafunye atangizo nesibata nesonywa omuntu gwewagobaganya bontwala nga kasasiro kati ekikwetunza ki walijjukidde bye wayogera wandaalika tinye bwe tusigala babiri ku nsi tolinoonya n'okuutira tinye bwe kiri baki tolyeddisa kati lwaki tondekera ddembe lyange neesonyiwa leka kunjogerera ebyawakangasaba bisaba okubifuna ku miriraano ebyo by'omukwano n'enjulirira okubyesonywafuka omusista kasira bana kweguwa leka kunsoma mmanyi bingi ebibyo katola bafunye atangizo nesibata nesonywa nakunikiriza nebampi omwami teyakiraba yajoga bujozi nalowooza ensi yankuba sikyannangu katyawoza sitaani yange mumaze omutta wamma abakyala munywere bwobotere netomuddira wawali tosobola kundabirira leka kunjogerera ebyawakangasaba bisaba okubifuna ku miriraano ebyo by'omukwano n'enjulirira okubyesonywafuka omusista kasira bana kweguwa leka kunsoma mmanyi bingi ebibyo katola bafunye atangizo nesibata nesonywa wawali tosobola kundabirira leka kunjogerera ebyawakangasaba bisaba okubifuna Nesipata nesonywa.